My, my Muna, my baby, my Muna, my wewe, my wewe. Ati kumbe unapenda ninavyolia, ati kumbe unapenda ninavyoumia. Kweli navyosikia, eti kama nikifa msibani utohudhuria. Moyo wangu si wa chuma, ni wa nyama, mbona umeuchoma sana? Nimejitahidi niweze kusahau ya nyuma, ila nahisi imeshindikana.
Wanaposubiri